E.
Westside Music Vlog.
E.
Net.
E.
Welcome back.
Simi Bayanga, nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Zodiaco T. Zodiaco T. Simi Bayanga, nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Zodiaco T. Zodiaco T. Unani konga wika, hey, unani funa wika, hey, wezo zileta wika, wika wika wika, wika wika wika, hey, unani konga wika, hey, unani funa wika, hey, wezo zileta wika, wika wika wika. You told me they were not just sungu but you lied. You even let me kunge na mo chewa lie. Hala wunzo na maga maka chewa lie. Hey, hajina ito 80. Mbogo yake hina sao nini ito 80. Nega yamba kuma ti nini kuma 80. Hello wenzo kufikonda iwe fama hate. Nikago huza enda kwa nyugoti apu city. Neze kukuta mangisa nosa muma titi. Nizo chuba nika nika kike numa chite. You are the boyfriends nizo kutia nika nika kike. Nizo kutia chepa moze munga mbete kike. Blowing candles on your knees paka cheu fendi. Ukafika pasi make bwana apeluke. Nizo kutia ya mutamo not on daily basis. Simi Bayanga, nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Zodiaco T. Zodiaco T. Simi Bayanga, nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Zodiaco T. Zodiaco T. Hey, unani konga wika. Hey, unani funa wika. Hey, wezo zileta wika. Wika wika wika. Wika wika wika. Umaziva sini vela simu liku wika. Nika chili chevo fana phone is tabudika. Baby pweza bubu tima nagu osa shita. Hey, baby osa shita. Please don't take it to the trial, iwe waza shipa. Gelo wanga ni mpondo hino samasika. Amaziva nili loyo aliku chapiika. Hey, nezo tia kuchi. I never loved you but otia kuchi. Nezo, nezo pupuru kilamo chie. Good morning after pill nika luka chie. Na wanzanga venzo tiako chie. Vene samu vene swisi venzo tiako chie. Au kamu pena tiako chie. Unihuze sunafike poku mwezi eh. Simi Bayanga, nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Zodiaco T. Zodiaco T. Simi Bayanga, nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Nine in Zodiaco T. Zodiaco T. Zodiaco T. Unani konga wika, hey, unani funa wika, hey, wezo zileta wika, wika wika wika, wika wika wika, hey, unani konga wika, hey, unani funa wika, hey, wezo zileta wika, wika wika wika.
Download it from westsidemusicblog.net.
Far.